dajimsafi.com
Kabla sijafa kwanza nataka ni kushukuru kwa kuniumba umenipa mamlaka na uhuru wa kuitawala dunia yenye giza na nuru ni miliki kila kilichomo nisikufuru bali na vile vyomo umenipa maarifa pia ukanipa Quran Zaburi ndani ya Biblia ukanipa amri nizishike nisipotee dunia kinizonga kimbilio wewe pekee watu wanakufa kweli naona mazishi yao inakuja siku yangu nami niagwe kama wao kabla sijafa natubu madhambi yangu yote Teteleka nikianguka uniokote Kabla sijapa kwanza nataka nikutumikie Nilitaje jina lako siku zote
Nasema asante Uwe niumba nikuabudu I say baba we Uwe ninayo bila shuru oh, Ukifanya nuru pale giza lipo tanda mwanzo wa safari Mimi sasa nipo huru wana wiza Nimepanda bila ya nao
Calling you MC Bernada. Oh, saying she's a star. It goes like, yo, leave by the Kalima, die by the Kalima, ish the Kalima, go from the Kalima, la ilaha illallah, surviving striver Muhammad Rasulullah, yo, Remana Mani Iwanai, Amani Yamunyezi when I'm it to me wote. Kabla sijafa nitaongea watu wote Nina madhumuni kwa chana na dhambi zote Zidi ya kalima sitaongea chochote Nitaitembeza kalima ndapofika popote Mashariki magharibi magharibi mashariki Yo, do on your name, ish na kalima Pokea kalima, tembeza kalima Chochote tachafanya kumbuka kufa na kalima Oi, kalima, kalima
Kwa ngoma kali kutoka kwa DaChimSafi.com